Aba kugumu kujanjaba endwadde ya kokolo walazo bwetaavu kukwasiza akabaana abato abalina ekirwadde kino nabo bafuna obulamu obulungi. Okunoonyereza okuzze kukolebwa kulaga nti abaana abatawaanyizibwa kokolo beetaaga okulya obulungi naddala emmere ezimba omubiri kisobozese emibiri gyabwe okulwanyisa okufuna obutofaali obuviirako kokokolo. Bw'abadde akwasibwa amata agawereddwayo kampuni ya Jesa Dairy Farm n'abaaliko abayizi ku Buddo Junior School ne King's College Buddo okuyambako abaana abalina kokokolo ku Uganda Cancer Institute emulago, Dr. Nixon Onzima nga yakulira okunoonyereza ku Uganda Cancer Institute yeebazizza bannabuddo ne kampuni ya Jesa olw'okufaayo eri abaana abalina kokokolo era nga bagenda kuwa abaana amata ag'obwereere okumala ebbanga lya myezi mukaaga.
The Uganda Cancer Institute, the Old Donors Club and Jesa Farm Dairy have partnered to support children with milk for the next 6 months to support nutrition in children. As many of you are aware that cancer treatment is demanding on the body, and this support from Jesa Farm Dairy is going to ensure that our patients, our children, only need to worry about how they can be cured. They don't need to worry about the source of their sustenance, the nutrition. And that also means that as Cancer Institute, we're going to ensure that our children are treated and outcomes are going to improve significantly because of this support from Jesa Farm Dairy.
Dr. Rose Nanchinga, omukugu mu kujjanjaba abaana abalina kokolo era nga memba mu Budonians Club, ategeezezza nti omuwendo gw'abaana abayingizibwa mu bitabo nga balina kokolo gweyongera buli lukya, kyokka ng'okusoomoozebwa kukyali kunene okujjanjaba ekirwadde ekyo.
Ku kasozi wano tufuna abaana abali wakati w'olusanvu ku lunaana abapya buli mwaka abazuulibwamu obulwadde bwa kansa. Kitegeeza nti ku balwadde bonna abayingira mu Cancer Institute, ebitundu 10 ku buli 10 baba baana. Abaana bano balina kansa ow'ebika eby'enjawulo era byonna nga tubijjanjabira wano ku Uganda Cancer Institute. Ebimu ku bisoomooza mu kujjanjaba kwaffe okwa kansa biri ku ndiisa, kubanga abaana abamu bajja olwedde endiisa ebadde mbi obanga obulwadde bubayisizza bubi emibiri ne gibanga giweddewo. Ekirala okujja mu ddwaliro mu budde oba oku meetinga appointments zaabwe nga bwe tuba tuzibagambye, bafunamu obuzibu mu kufuna ssente ez'okulya, ez'okutambula n'ebirala ebiringa ebyo.
Wa Dimba, omukwanaganya w'emirimu mu Donians Club, agambye nti baakwongera okunoonya bannamikago abalala bangi okudduukirira abaana abatawaanyizibwa kokolo.
Kiba kikulu nnyo omwana ali ku ddagala lya kokolo okulya obulungi.
Abantu abali mbakubiriza bajje bamanye nti Cancer Institute yafufina bannayuganda. Gavumenti ekola obwayo naye tunaffe tulina okuyambako nga bannayuganda tukwatirewa. Abantu abali mbakubiriza bajje bamanye nti Cancer Institute yafufina bannayuganda. Gavumenti ekola obwayo naye tunaffe tulina okuyambako nga bannayuganda tukwatirewa. Abantu mbakubiriza bajje mu Cancer Institute bamanye ekiri from Cancer Institute, bamanye omuntu wekebeza ddi, bamanye lwaki olina okwekebeza ate n'okwekebeza okutuufu, bamanye obusalu tebabeereyo ne balowooza bibadde ate nga sibabadde ne biraliikira bwiraliira. So kikuyamba n'okutya Cancer Institute ne bakkebera, nomanya bwaba mwana naawe omuntu omukulu ne bakkebera n'omanya ki ekikuluma ne bakujjanjaba ate obulwadde obwo bwe babwanguyira bwona sinzira abasawo bwe batugambe.